Boom. DJ Guest Boy 255DZ.
I'm on my panty
high. These are classic DJs.
Me gonna do.
DJ Guest Boy 255DZ. DZ.
Mapenzi bahari, nimeandika kwenye diary. Mapenzi bahari, mapenzi bahari. Mapenzi
Guest Boy. Fire.
Mapenzi bahari, nimeandika kwenye diary. Tena upana wake sija uficha, nimeufafanua kiundani. Tena mapenzi ni fumbo mama, halina jahodari. Sasa hivi sitaki tena maisha ya kuwa single, na kututenganisha labda kifo. Wengi wanajiuliza why mimi niwe na wewe. Baby sina nyumba, sina pesa, sina gari, umenipendea nini? Nimetuma barua imefika kwenu, nangoja majibu ya wazazi wako. Uko tayari, tayari kwenda kwetu, mana mini ko tayari kuje kwenu kabuku. Ingaombea anasema mengi la wasikutishe. Toka enzi za Adamu na Hawa walikuwepo, enzi za tangu na tangu walikuwepo. Uharibu mipango walikuwepo, wambea walikuwepo. Enzi za tangu na tangu walikuwepo, wenye roho za wivu walikuwepo. Wapiga uzushi na majungu walikuwepo, enzi za tangu na tangu walikuwepo. Nakupenda haki ya Mungu, waache watupige majungu, ndo za wanadamu, wanadamu. Katututu, mama lulu. Nishapa haki ya Mungu, sitopenda ulie. Oh darling, darling, niko tayari kwa chochote, bora ni umie. Oh darling, darling, nakuahidi siku zote mama, me and you forever. Sito kwacha suremba, never ever. Nimetuma barua imefika kwenu, nangoja majibu ya wazazi wako. Ya uko tayari, tayari kwenda kwetu, mana miniko tayari kuja kwenu kabuku. Ingaombea anasema mengi la wasikutishe. Toka enzi za Adamu na Hawa walikuwepo, enzi za tangu na tangu walikuwepo. Wakuharibu mipango walikuwepo, wambea walikuwepo. Enzi za tangu na tangu walikuwepo, wenye roho za wivu walikuwepo. Wapiga uzushi na majungu walikuwepo, enzi za tangu na tangu.
Tama ndoto kuona unampenda kakupenda, siyo imani nilonayo. Kumbeni kana mapema, siyo kisemu nanipenda. Kwenye miba na fitaje, umeni ya chenji ya panda. Milima na mabonde, nashindwa kupanda kushuka. Nataka nikuone, nilikuamini. Kujuta niachia kifo, ukenda nikara ya mimi. Yona una mabadiliko, kutumia yangu mazaifu. Kanidanganya, utanipa mtoto. Udanganyifu, kanichanganya na kunipa changamoto. Ningefanyaje, yalulofanya yote wendulio nani sawa. Ningefanyaje, nana kutibu momivu wakati wendio dawa. Ningefanyaje, momivu yangu ya moyo. Ningefanyaje, nana kutibu momivu.
sasa mwamuzi kipenga ashapuliza, ningefanyaje? No, no, no. Bila ya kosa zabu nimepatiwa, kukata nanzaje? No, no, no. Mwili mzima na isi balidi, moyo unauma, uzuni mawazo, na waza ulipo, roho inauma. Ni kweli nilitamani niwe nawe daima mami, ila vilu nondoka siamini.
Kutumia hikuma zaifu kanidanganya, utanipa mtoto. Udanganyifu kanichanganya na kunipa changamoto.
Ningefanyaje?
Yalulufanya yote wendulio nani sawa.
Ningefanyaje?
Nana kutibu maumivu wakati wendio dawa.
Ningefanyaje?
Maumivu yangu ya moyo.
Ningefanyaje?
Nana kutibu maumivu.
Moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona, halo kutesa moyo. Mwambie umepona,
soma kwenye ramani.
Mwambie umepona, mwambie umepona. Mwambie umepona, halo kutesa moyo kusumbua. Maumivu ya mbikwenda. Mini zawadi ni pepese wapi mikipofu poko sioni. Penzi limetarakani na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vae baibu ikanga, vietu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, weubani fukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one.
Saizi yangu yani nalioga soko nawa na filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza wako natokaje hadi bububu umepitiliza tuko kwa bibi paje taratibu naniliza baba
tulivuruge baranga chimeneza kone mua kwa mkwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na vyanda, mambo ya kujizimu wana valu. Nifunge upande kanga, babu juma we kwaru wa kwa kwaru.
Oh baby, oh my.
Nina imani nikiana wewe na
kupona hata bila kupin. Nini umenipa wewe? Mbona midadi na nita? Na nilivo didimia, unachuchumia, penzi lako nipewe. Bile unanyanyamia, unapenda pia, unafanya nilewe.
Kila dakika na navyopenda vitu yako utafanya chakula na isira utamu. Unaikosha nafsi yangu, toka ujifungia moyoni mwangu. Hani na fura, naonara utamu. Unaikosha nafsi yangu. Sifuri kwa kawapi kipindi na umizwa. Ni bebe, niko bebebe. Dama zege wakatengebe. Uotege, kiunolege. Utatobo wa shati na chuchude. Hani na kupenda.
Tegero,
I love you.
Tegero,
demo, demo.
Siku mchana kwako sipindui, kweli we umeshindikana. Nife nipote, nitakuganda karuba. Na nikiwete nitembe kwenye giza weyota. Safari tufike wote kama ndege kwa kupa. Joto ni pepe, wendo changu kitamba. Baby baby nikoleze, niongeze, nijinenepe. Nikoleze, niongeze, nijinenepe.
You want some? Come get some. It's DJ Disboy 255TZ. The great, doing it like none other.
Baba Diana,
kweli nimependa sikomi, mimjinga kwako. Mchango umeningia machoni, soni zaidi yako. Wendo yule wangu andotoni, sina ujanja kwako. Mweza koro yangu ipo mkononi, na ngoja tiba yako. Usiji ukantuba, wai ukaweka nukta. Utelezi ntanguka.
Baby sweet like a sugar, umenivuru. Sinitube kwenye poli mimi, naogopa mibu. Uwe ndege wa kufugu, mfano wa kuigo. Sundoke wende mbali baby, utaleta msiba.
Nipote, itakugana karuba. Kiwete nitembe, kwenye giza wenota. Safari tufike wote, ikama ndege kwa kupa. Joto ni pepe, wendo chango kitamba.
Tamu,
baby nikoleze.
Tamu,
niongeze.
Tamu,
nijinenepe.
Tamu,
oh,
Tamu,
baby nikoleze.
Tamu,
niongeze.
Tamu,
nijinenepe.
Tamu,
nataka nisikie.
Ponde boy coming number one.
Kio, 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 kio
sana.
Kwenye kivule cha picha yangu, kwenye kivule,
this boy,
kwenye kivule cha picha yangu na kuona wewe my boy, yeah. You do me like I do. Tuwape maswali ya sana jibu, tuwapunguze kupo, yeah. Atuzichore tatu. Chaka chaka, kipa magoli kwa kuna nyaka nyaka. Cheche yaku ni moto tari nishawaka. Yo, ukizama unapaguza napotaka. Zola la ufuni sina shaka. Dania moyo nishakupa madaraka.
Masela kila siku siku ku, hata kama kwenda kwa
this boy.
Masela kila siku, masela tiku siku ku. Masela kila siku siku ku, hata kama kwenda kwa migu. Tuna kesha tulalu siku, kwani kuna tatizo na mtu.
Asara ruhu, pesa makaratasi, tumie kuzoeji nafasi. Oze ku, mute tugonge glasi, mzuka ikipanda tuende kati. Wendo wajeshi wate mkupande, watoto zuli wapo kila pande. Kifu wa mbele ngoma itambe, pandisha moli mizuka ipande.
Woye woye woye
woye,
masela wote oyo
woye.
Woye woye woye
woye,
wote tukonge moyo
woye.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, masela wote mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, masista du mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, wote twende mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, masela wote mikono juu.
Oh mama yoyo, jo tucheza yoyo, mekupenda moyo, mbona unaleta choyo.
Legeze, icheza she, nyonga paka chini mama ilegeze. Legeze, icheza she, nyonga paka chini mama ilegeze.
Popo, atulali popo, paka kukuche popo. Tunakesha popo, paka kieleweke.
Asara ruhu, pesa makaratasi, tumie ikuzoeji nafasi. Oze ko, wote tugonge glasi, mzuka ikipanda tuende kati. Wende wajeshi wote mkupande, watoto zuli wapo kila pande. Kifu wa mbele ngoma itambe,
pandisha moli mizuka ipande.
This boy
Mba ardhi akaumba mbingu, akaumba mbara mwezi, akaumba nafsi akaumba wivu, akaumba ina mapezi. Na kukwacha sisani, siwezi janibu. Nakuta sweetie, arote rote, funde kwenye kuchi kuchi, shepo viti, kama lote. Vete cheni shadiliti, sita kichiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo derema, so kukwacho.
Kama ndeke wangani, samaki majini.
niende chali Body to body Monday to Monday Indani tu Body to body Monday to Monday Oh baby tell me like it's my birthday I've been around the world but never seen such kind of love Such kind of love Such kind of love
I've been around the world but never seen such kind of love Such kind of love Such kind of love Oh baby
The dope boy from Bamisa DJs Too hot for TV DJ Just Boy 255
Yelewa wewe 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 wangu wa moyo Ulivonjaza dipo moni Hakika wengine sioni Yelewa wewe
Umependeza soto mosheni Kidole pete uzikwe nami Kendo wako upo moyoni Baby Na kuweka wazi Shahidi mwezi Kwa letu penzi Sijavunja nazi
Mwenye tamu kisili Siwezi kuacha lehani Mwenye tamu kisili Siwezi kuacha lehani
Baby you are my number one
We are Bamisa DJs
Baby you are my number one Baby you are my number one Baby you are my number one
One, two, three, let's go
tupendane paka waone donge au tusipunguze wala liwa kwa metuwa suku meze donge au au aliyekula kala Chawa tusome Tupeane mazuri Wanafiki watukome
Tujichipie kaburi Ili wanga wasitone Tujifunike mwambuli Tusineshewe hata tone
Baby si wanataka habari
Tuwape
Tujiweke atharani
Tuwape
Watuposti kwa mita
Nataka watupige picha Tuweke mapozi Watu fotoe Watu posti kwa bejita
Alegria
Baba Diana
Hey Hadithi hadithi njo Utamu kwa lea njo Nataka nikinge kwa ndo Baby ni mwagie Hili
Everything I do
Kakopoa, levo za juu, CV yako haina doa. Unanga, hata usipojipodoa. Hakia nani walai, kesho natangaza ndoa.
give me that ili tuakate kilimilimi. Woneshe ma, mama woneshe uko na mimi. Usikaze kiuno kama unacheza makilikili. Shikilia, shikilia, shikilia mpaka chini.
A rude boy with the big thing, big thing. Of course she's pretty, pretty. Nisha pandisha maru wani mwite kiti, kiti.
Wauni!
Shikilia, shikilia, shikilia. Shikilia poa posi ya chie. Shikilia, shikilia, shikilia. Shikilia poa posi ya chie.
Na 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 na.
Chini, yeah. Na kamatia kwenye makali, kamatia mpini. Ooh. Na kama vinoti vipo sota kuambia nini. Kazi yako kupika kufona kwa tambia mjini. Kuna mda unaenda kamu na dondoka. Ooh. Kuna mda na unamsuke la kuna mda na ugopa. Yeah. Kuna mda wa michezo la mda ni wa makopa kopa. Love. Kuna mda wa kupangani na kukaa chopa. Sasa nataka kukione chalicho kupa mama. Benzel meungezeka soni mepungukio na drama. Kwa yolo nataka unipe zede ulicho nipayana. Nkikumiza na kupoza na ngoma za mawasama. Tuna wasama.
Shikilia, shikilia, shikilia. Shikilia poa posi ya chie. Shikilia, shikilia, shikilia. Shikilia poa posi ya chie.
Chani utani, yeah. Kwa singo ni amani, yeah. Hata ni chelewe kurudi. Hata ni chelewe kurudi. Haikatai. Na tukiwa na pati popote na kwenda. Kutoa na roho kisa penzi haifai. Mazalu niko singo jamani na peta.
Una enjoy, 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 una enjoy.
Yeah, yeah.
Yeah,
mama na
mama na shiwa pata jibu kila
mama na
Diana
mama na shiwa
pata boy. You want some?
Carry your mind.
Yeah, yeah. It's DJ Disboy 255DZ. The great doing it like none other. Let's go.
Mama na shiwa pata jibu kila swali kikiuliza. Mbona unanipa majaribu paka mbele naona kiza. Kweli nimekuwa au ndo acha nione. Mwili utadhoofu utapungua ona unataka unione. Unafunga na virago vyote. Uliache pendo langu sifai eti unatangaza kote. Hata kitanda sio cha kwangu. Kila siku unalia we sijui ni kitu gani. Kesha usiku kukusalia we ila baba unithamini. Shika vumilia we wengine wanatamani. Usidanganyike, usidanganyike ukakianyacha hasirani. Salima wa mama wala nifanya pepesio. Mwenzako kwa kimasha zama moyo na dunda kitenesio. Salima wa mama wala nifanya pepesio. Mwenzako kwa kimasha zama moyo na dunda kitenesio.
Na kwa wafumilia
ayo
nifumilia.
mashini ya karanga umilia
ayo
umilia ajitafuta ndo najichanga mamilia
ayo
umilia
wendo kichu na cha moyo wangu
umilia umilia
siri yako siri yako
lo 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 lo
Kama tausi zimetanta kwa kizani yo
Kizani
Bona kidoko kipatana leta mkono nde kinywani yo
Kinywani
Mama kani vuruga upongo Kani zikanta rudi kwa utongo Bado kipenda choro Mikile maswezi tembea bila makongo Bila siku nalia we Sijui ni kitu gani Nakesha usiku kukusalia we Ila bakwa unithamini Shika vumilia we Mengine wanatamani Sidanga nyike, usidanga nyike Ukakia nyacha hasirani
Salima wa mama
Wala nifanye pepesio Mwenzako kwa kina shazama Moyo nadunda kitenesio
Salima wa mama
Wala nifanye pepesio Mwenzako kwa kina shazama Moyo nadunda kitenesio
Kupa moyo nitakupa roho Yani mwili mzima nikikupa gari ningekupa do Ila mindo sina ukizidi sana nitakupa roho Unibebe mzima ukitaka haba tutajaza ndo Mi uvivu sina Natamani waishe la baby uvae Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae Natamani tupewe mbawa baby tubae Tufike mbali baby we baby we
Haya go baby ringa Ikija mfwa baby minta kukinga Bairando basi pina Birudi kwa nyuma na kukinga Haya go baby ringa Ikija mfwa mama minta kukinga Bairando basi pina Ukirudi kwa nyuma na kukinga I wish Leo tulewe mpaka tupekwe I wish ni mwone wopa kiluka debe I wish ni mwite nasibu aipe jeje I wish our wedding, our wedding
Speakers on Turn this motherfucker up It's DJ Guestboy 255
Ono na furawe unara Wenye chuki watazira, watafuba, watakosara Basi gimimo, unapokwenda baby na miminimo Taratibu kwenye umakuna shimo Tandondosha we Baka mapepe, shirole wambie wache kitete Yoto jipepe, tungi ukikisha tule mpepe Haya go, baby ringa Kijambua baby minta kukinga Bairando basi pina Kirudi kwa nyuma na kukinga Haya go baby ringa Kijambua mama minta kukinga Bairando basi pina Kirudi kwa nyuma na kukinga I wish Leo tulewe mpaka tupekwe I wish
Utoke na mimi, nisha pendeze Kwa penzi letu wengine watageze We niambini, hawatoweza, baby Yeah, ajawa sema 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 Ajawa sema Ajawa sema 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 Emi lali yo, nana juwe niko nae baby love, we niambini Iwe kidogo kifuko umeridhika Oh my love Iwe kiangazi umasika umeridhika Oh my love Kwa penzi lako mizifichi watanizika Ubo kwa moyo We na mimi, mina we Paka kesho Oh baby anita Kinitazama kama unanita nita Usikuwa sasita Nikuchalaze kama kagita gita Oh baby anita Kinitazama kama unanita nita Usikuwa sasita Tekero tekero Ah mapenzira Oh Hanayonipa na shiba mimi
kupenda ulivyo aziwe mbivu mbichi baby wenipe yote na ulivyo simple yani napenda ulivyo nipe mahaba ndingi siwezi mikiki kwa penzi lako nime fall siyo shabiki I want to you kiss me mimi kwa pongingi my love ah baby anita kinitazama kama mdanita nita usiku sasa sita nikujalaze kama kabo sagita oh baby anita kinitazama kama mdanita nita usiku sasa sita nikujalaze kama sasa unapita moyongo unapita unapita alafu tikatika tikatika less la bonita y bonita I feel like it tupo kwetu tumeumana na niko peko silewe chochote niko fyetu yani ni fyetu fyetu ningekuwa juli ningeimba julieta angekuwa bombe ningepiga tarumbeta kwa jinsi nampenda nimepoti najeka haa najeka mimi najeka ningekuwa juli ningeimba julieta angekuwa bombe ningepiga tarumbeta kwa jinsi nampenda nimepoti najeka haa najeka mimi najeka this goes on fire. Toto, niko radhi ni mkate bima Ana vitu vyake moto moto Ana fote kisa mzizima Jema shere,
shere
Unapele,
pele
Ana vuchambu katambu kawe kama mchele
Chele
Ningikuwa tuli ningeipa julieta Angikuwa pome ningepiga tarumbeta Kwa jinsi na mpenda nimi mwake na jieka Najieka mimi na jieka Ningikuwa tuli ningeipa julieta Nini, yeah, ifa naambiwa mimi, yeah Kima hape kama jini, yeah Yani matoa uzimi, yeah Uko nyuma nilipata varangati Nimatake kama sensia Siku hizi napikiwa karimati Exi kazi yako kumia, yeah Alafu, alafu Ananipoka nyama ya nindafu, yeah Alafu, alafu Inakuwaka chipsi kavu, kavu, yeah Alafu, alafu Alafu, alafu, yeah, alafu, alafu Anakuwa kapata ya nichafu
0623123583 Unapomsikiliza mix akikisha ni DJ Dizboy 2553
Kito kwanza na mpenda Utatutamani utatoka denda We, kwenda huko mwana kwenda Nilikupa moyo we uka utenda Asuma riri rari rari ra Asuma liri rari rari ra Ururu rari rari ra Nimekuwacha
Lari rari ra
Na sikupendi
Lari rari ra
Na umepati
Lari rari ra
Diana
Ururu rari rari ra Alafu alafu Ananipoka nyama ya nindafu Alafu alafu Inakuwaka chipsi kafu kafu Alafu 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 Anakuwaka pata ya nichafu
Diana
Mtoto line
Soma kwenye ramani
Mtoto line ibisi Mtoto line ibisi kuti Nachachigia ndefu ya nguruti Akina makinuka miti miti Namwita namba moja na misiti Anamo take, take kwa vititi Simpi dalami na mpajiti Akisheki na sheki na paradiki Najikuta na mada karanga mbichi Kana sauti kama kinanda
Kara
Nimesha jenga kibanda
Kara
Sio kanene wala kembamba
Kara
Kakikata uno bala kisanga
Kara
Kata
Kajika
Kata
Kajika
Kata
Kajika
Kata Katika Tunde kata Kajika
Mama
Kata Katika
Mama
Kata Katika
Mama
Kata
Yeah
Katika Me a like, tell me when you dance. Yes, bend down, baby, booty bounce. Triple like it, roomy, I'ma triple like it, dance. Oh, bongo, I'ma own a talk, man. Biggity bum, biggity bum, bum, bum. Can't hold my girl, cause they go on my shoulder. Home, salala. Nina, see, mama, see, your book, kalala. Give your body. Una, vio, wagana, kuchoma, kamaradi, kamaradi, kamaradi.
Yeah, yeah.
Kana sauti kama kinanda
Kara
Nimeshe jenga kibanda
Kara
Sio kanene wala jembamba
Kara
Kaki kata uno bara kisanda
Kunishira hamzi utamu 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 Kunishira hamzi hamu utamu utamu Menishika kirumbaya Bezi letu likumfaya Ni umeni kusapabaya Kila kitu nasema haya Hata kupe ninyo kupepeza kupela kwa mamima Kama nyapezi hawawe kuimima Wala waridi tamu Hilila niziti tamu Na kwenye baridi tamu Yoto likiziti tamu Tamu tamu
Tamu Diana
Kufanya zaidi Acha mpende Ona we ni kwete mnyango Chaze na makopa
Lolo
Oh baby give me
more
Oh darling Wengine watanisema vibaya Ati nimejichanganya Acha waseme vibaya Mni habari sina Wala waridi tamu Hili la niziti tamu Na kwenye baridi tamu Yoto likiziti tamu Tamu
Kipapatio Nataka kula kakuyo
Usibane kipapatio tena Nataka kula kakuyo
Navuweka kidona Dona 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 Ukinipa na dona 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 Shika mumeo mama Ogopa paparazi Bandala video mama Milango iko wazi Cause I wanna make you dance I wanna make you dance Make you dance, I wanna make you dance. Showtime.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255DZ.
Showtime. Showtime, mama. Now I just walk you down it. Una go bilinge bilinge ba yo yo. Vovi unampaka downi Ni show, show time mama Na watoto wake itoni Unago bilinge bilinge bayoyo Vovi unampaka downi downi
Chika mumeo mama Ogopa paparazi Leo ndio leo mama Jinyonge mwagaradi
Cause I wanna make you dance I wanna make you dance Make you dance
Jimmy,
I wanna make you dance
Out there for
foto na ikiwa vita fujo vurugu na shikisha mototo hizi biashara ndo bala baby nishike kwa umbo kavalia ushanga mafu chini kavalia kifuko.
Baby, baby,